Kumutima nimba, kevanji ujo mgele, chavabu za jamia nakasange ogiranga kinga weri wabwe nesonyi wa mwatumbire ekwe wakiridda kuyita nagenda munyo buswabu nenduka olwo mwami gyali namusanga lezanga bwake ngaakawakyayi mukama kyavanga abantu sole bambi tulipize tulinde mwawo konze kanguma okufuna ebijja binatuyamba okuyiga enjweso kitalo bannange maka gabasomyeko tegawomogose sanze kutama nowulira wakagabuzo agatawoma nate mubaana buli nsobi etabula ennyumba ne batabaza omukozi n'abeera kukwatakwata awoza taata gwe mukyamu eno we bafuwa oluzungu lutya n'owulira ng'oswadde n'enduuka muli okubuuza tebafunadde wako omukwano nga kubombye emboozi ewuuma tekimmanyira kulabe nafunyeyo nze ngeyakyala nafumiddwa gavuma mpozi ndi bwe tuyinza okubeera naffe nafuluma bwe banvuma ebinnyo kitalo bannange maka gabasomyeko gegawoma obuse
Abantu abayifunga mwe